wansangira nga sinza wala goyinza bo we wansubiza tewalimba wala gomukwano gwo olina okwagala okutakoma we wayagala n'osembeza nange kuyita mukama eyatonda ensi eno n'emikono gy'ebiri kuyita mukama twagala era baokulafe yegwe mukama waniridde fenna kitiibwa kyo kitisa ne bakabaka amaanyi go gaseeteza ensozi ankoitani kugezi kwa nyuma obanzi nkoitani kugezi kwa nyuma
See you.